Inama yahurije hamwe bagera kuri 300 biganjemo abanyamakuru, abanyamategeko, abahanga mu mateka n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo mu Rwanda no mu mahanga. Baganiriye ku bunararibonye bwabo, uruhare mu kubaka u Rwanda rwa nyuma ya Jenoside no kumvikanisha ijwi ry'Abanyarwanda ku isi yose. Inama kandi yanitabiriwe na Madamu Jeannette Kagame, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mbonerarugo, Dr. Bizimana Jean Damascene. Watangije inama yagaragaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yagize ubukana kubera umuco wo kudahana wimakajwe n'ubutegetsi bwariho muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Minisitiri Bizimana yavuze ko amahanga menshi yatereranye Abanyarwanda, ariko harimo abanyamahanga bakoze uko bashoboye ngo Jenoside ikumirwe, ariko ijwi ryabo ntiryumvikane. Hari icyo yasabye abaje mu nama.
Ibi biganiro nibitubere umwanya wo gushishoza, wo gusesengura neza amateka tukayakuramo amasomo, kugira ngo twibutse siko intero ya ntibizongere ukundi itarubahirizwa. Ibiteganywa mu masezerano mpuzamahanga yo kurwanya Jenoside ntibirimo gushyirwa mu ngiro ngo harokorwe ubuzima bw'abantu bwugarijwe na Jenoside. Hafi y'imipaka y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abicanyi bo mu 1994 n'abo binjiza mu mitwe yabo bacumbikiwe kandi bashyigikiwe na Leta ya Kongo kandi bakomeje ibyaha byabo. Nimuzamure ijwi ryanyu, nta kwibuka kwa nyako kwaba kurimo mu gihe ibyaha byamennye amaraso bigikomeje na nyuma y'imyaka 30.
Minisitiri Bizimana yavuze ko kuva u Rwanda rwabona ubwigenge rutari rwarigeze rugira itegeko rihana Jenoside, hakaba ari nayo mpamvu mu mwaka w'1996 washyizweho itegeko rihana Jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu. Wahoze ayobora inkiko Gacaca mu Rwanda, Madamu Kantaganzwa Domitire, yavuze ko nubwo izi nkiko mu gihe zamaze kingana n'imyaka 10 zakoze akazi kenshi, ariko kari kuzakorwa mu myaka 100 iyo abakoze Jenoside baburanishwa n'inkiko zisanzwe. Yavuze ko zimwe mu mbogamizi bahuye nazo bagitangira harimo kuba baragiye basimbuza abanyangamugayo 1046 mu nyangamugayo 1066 bari batangiranye, kuko bamwe muri bo bakekwagaho ibyaha bya Jenoside. Ikindi yasobanuye cyabagoye ni ingengabitekerezo ya Jenoside yari igihari ku rwego rukomeye, aho abantu bamwe bajyaga gutera ubwoba izo nyangamugayo no kwica abacitse ku icumu bakajya kwica abashaka gutanga ubuhamya. Mukantaganzwa yavuze ko n'imiryango mpuzamahanga itabyumvaga, ku buryo hari abavugaga ko ibyo ntacyo bizatanga, bakavuga bati abo bantu ni benshi, ntibyakunda, nimubababarire birangire. Bamwe mu bakoze ibyaha bya Jenoside bavuga ko inyigisho bahawe n'inkiko Gacaca ari zo zabafashijemo kwirega, kwemera icyaha no gusaba imbabazi. Ntawangwa na bose Evariste avuga mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Biba ngombwa ko ba bantu tubakura mu nzu bari bihishemo, nicyo gitero ngo nireze nagize mu ruhare nakatiwe imyaka 15, ombanye na bagenzi banjye neza, ari uwo nakoreye icyaha, ari abaturanyi be, ari nanjye ubwanjye, ndumva nta kibazo mfite. Nta kibazo dufitanye, ndavuga ngo igihe njye mfungurwa waramubonaga ukumva yenda ufite ikibazo muri wowe. Icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wiciwe n'uwiciye, ariko nyuma nizo nyigisho nyine bateye intambwe ikomeye yo gutera intambwe yo gusaba imbabazi wa muntu yagiriye yakoreye icyaha.
Muri iyi nama kandi habaye umuhango wo kumurika igitabo cyanditswe n'abapfakazi ba Jenoside bashinze umuryango wa Vega Gahozo, igitabo bise Entendez nous, mu Kinyarwanda ngo nyumva. Umwe mu bagize uruhare mu myandikire y'iki gitabo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bashobora kubwira isi ubuzima bapfakajwe na Jenoside banyuzemo.
Njye ubwanjye mbona yuko tugomba kuvuga amateka yacu, ntiduheranwe n'agahinda, kandi turimo gukura tuvamo. Hari abandi bazaza inyuma yacu bagomba kumenya ibyabaye. Twakise ngo antanenu nyumva ntega amatwi wumve ibyanjye nkubwire ibyanjye nkubwire ibyo naciyemo, kugira ngo mbese nawe ubwawe wumve amateka yanjye, wumve ibyambayeho, wumve ubuzima nanyuzemo twabikiyemo, ariko turajya imbere.
Iyi nama ibanjirije gahunda yo gutangira icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kwibuka bizatangira tariki ya 7 z'ukwezi. Uyu muhango utegerejwemo abayobozi bazaturuka imihanda itandukanye, harimo n'abakuru b'ibihugu batangiye kugera mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.